again, Juan. You went crazy on this one.
Chulo. Bizo de.
Cardi Bana. Unapingano. Top number 9 old Twitch. Kwa kibanda. Kwa kitenta. Nili waza. He get on tight talker mimi. Lini bana. Weki jena. Miki Nara. Yeah. Kenya nipata na Ford wa malwa. Waki jena. Hipi kana. Radani. Safi sana. Hizi pirana bado tutadish. Unabishana. Big fish. Fala bado amboga English. Ticklish, kuna rapa lbidi after death wish. Big things, poppin'. Nikomboka biz zote music chapa LinkedIn. Homie, kani soka trophy zote bana nida Liverpool. Only, real cheese, calling. Nikishika simurada na kuwaga ni kill bill. Balling, hey, ukichana, chawi tepa. Kajasho kanata kapuni dondoka, siyezi tema. Kadi bana. Shingo ni Reykjavik, so Viking. Alileta crown zileza.
Bizo de
Viking. Nicely, niko masti. Down. Kadi bana.
Daita.